Iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika iravugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali no kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Mu Burundi ho turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro. Tubibutse kandi ko mwanasanga ibiganiro byacu ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.vewa.com. Muri studio ya karindwi hano i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ku ruhanga bw'ibyuma hari Ari Santos na Nadia Taha. Turabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose. Ni ikiganiro muri Isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho muri wa gatatu. Uyu munsi turaganira ku ndwara ya sida no kuri virusi iyitera. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri Isanga.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, nongereye mbaha ikaze kuri radio yanyu. Uyu munsi nk'uko nabivuze turaganira ku ndwara ya sida no kuri virusi itera. Virusi itera sida iracyari ikibazo gikomeye cy'ubuzima rusange ku isi. Imaze guhitana abantu bagera kuri miliyoni 42 n'ibihumbi 300 kugeza ubu. OMS ikabivuga ko iyi virusi ikomeje gukwirakwizwa mu bihugu byose ku isi. Mu mpera z'umwaka wa 2023 habaruwe abantu bagera kuri miliyoni 39 n'ibihumbi 900 babanaga na virusi itera sida. 65% muri bo bari mu karere ka Afurika. Muri uwo mwaka wa 2023 abantu bagera mu bihumbi 630 bazize indwara zifite aho zihurira na virusi itera sida, kandi abantu bagera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi 300 banduye iyo virusi nk'uko imibare ya OMS ibigaragaza. Hari umunsi rero mpuzamahanga wahariwe kurwanya sida uba buri mwaka ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12. Ni umunsi wo gukangurira abantu ububi bw'iyi ndwara no kugerageza gushaka uburyo bwo kuyirinda ndetse no kuyirwanya. Mu Rwanda rero ikibazo kifashe gute? Umutumirwa wacu muri kiganiro muganga Basil Ikuzo harabitubwira mu kanya, hatubwire n'ingamba zafashwe mu kurwanya iki cyorezo. Dr. Ikuzo, umuyobozi w'agashami gashinzwe kurwanya sida mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC, turakwakiriye ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Ngushimiye cyane uyu mwanya uhaye abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Hari ibibazo bakunda kwibaza mu gihe dukoze ibiganiro by'ubuzima. Urakoze cyane rwose kongera kutubonera uyu mwanya. Twaherukaga hashize igihe kitari gito. None rero nagira ngo nguhe umwanya, nguhe ikaze ku Ijwi rya Amerika mu gutangira ikiganiro. Nagira ngo banze muri make utubwire uko ikibazo cy'indwara ya sida gihagaze mu Rwanda.
Murakoze kuri uyu mwanya mumpaye kugira ngo tubashe kuganira ku ndwara ya virusi itera sida. Nk'uko yenda warubikomojeho, icyorezo cya virusi itera sida kiracyahangayikishije kuko nk'uko mubizi nta muti nta rukingo. Kuri ubu rero mu Rwanda turi mu bihugu bimwe na bimwe byabashije, yenda twavuga, biri mu murongo mwiza wo kubasha kurwanya virusi itera sida. Ariko nubwo ibyo byose tubikora, yenda ariko natwe turacyafite intambwe nini yo gutera kugira ngo tuzarandure burundu icyo cyorezo. Muri make yenda turebye ko igihugu cyacu gihagaze kuri ubu ngubu, iyo turebye imibare kitwereka usanga dufite byibuze abantu bagera kuri 230,000 bafite virusi itera sida mu gihugu. Twareba muri abo ngabo abazi ko bafite virusi itera sida ni 96%. Muri abo rero bazi uko bahagaze, abari ku miti ni 98%, ariko muri abo ngabo bari ku miti 98%, ugasanga baranywa imiti neza kandi baragabanya n'ubukana bwa virusi mu maraso. Nubwo hari byinshi byakozwe, ariko turacyafite imibare yenda ijya kuba iri hejuru y'abantu bandura virusi buri mwaka, aho byibuze dufite ikigereranyo cy'3,200 bandura virusi buri mwaka. Urebye ni uko icyorezo gihagaze mu bijyanye yenda n'imibare, ariko nubwo mba dusa nk'abahagaze neza, ariko haracyari intambwe ndende yo gutera.
Haracyari intambwe yo gutera, na wemeso bwayo iravuga ko iki cyorezo kicyugarije isi. Nubwo hari abavuga ko batari baherutse kumva indwara ya ijambo sida, nagira ngo mutubwire noneho muri ubwo buryo bwafashwe, ingamba zafashwe kugira ngo mubashe guhangana n'iki cyorezo. Muravuga ubwo harimo no gupima, kwipimisha uburwayi. Nagira ngo mutubwire nk'abipimisha mubona babyitabira cyangwa harabagifite ingingimira cyangwa gutinya kwipimisha ngo batamenya ko barwaye?
Bo, turacyafite abagiriye iyo ingingimira yo kwitabira serivisi za kurwanya virusi itera sida, aho usanga cyane cyane nko mu rubyiruko abenshi batitabira uko byakagombye, cyangwa muri babantu twita baba mu buzima bubongerera ibyago byo kwandura virusi itera sida, wenda nk'abakora umwuga w'uburaya n'iki. Abo ngabo nanone usanga batitabira serivisi zo kwipimisha nk'uko tubyifuza, ari niyo mpamvu nyine usanga tutaragira 100% by'uko buri muntu wese abazi uko ahagaze. Ariko nubwo bimeze gutyo, duhora dukora ubukangurambaga buhoraho kandi tukagerageza gukora ku buryo ku bigo nderabuzima hose aho wagana izo serivisi wazibona, kandi izo serivisi tukiyongereho no kuri izo serivisi tunazitangira ubuntu.
Izo serivisi muzitangira ubuntu, watubwira noneho n'izindi serivisi abantu bashobora kubonera, niba hari izo bashobora kubonera ubuntu cyangwa se zihari muri makeya zishobora kuba zabafasha ku buryo barushaho kuzitabira?
Muri make ubundi tugira serivisi navuga mu buryo bubiri butandukanye. Hari serivisi zo kwirinda, ariko hari na serivisi zagenewe uwamaze kwandura virusi itera sida. Yenda mu izo zose nivuga ngo serivisi zose zijyanye no kurwanya virusi itera sida zose tuzitangira ubuntu, haba ku bigo nderabuzima bya leta cyangwa ku bigo byigenga bimaze kujya muri programu. Muri izo serivisi rero dutanga, uretse iyo yo kwipimisha twavuze, harimo na serivisi dutanga yo kwisiramuza, kabunga mu buryo bwagaragaje ko bushobora kukurinda ku kigero cya 60%. Harimo serivisi zo gutanga kondomu ku buntu, hakabaho na serivisi dutangamo imiti. Hari imiti ushobora kunywa ishobora kukurinda kuba kwandura virusi itera sida mu gihe ubayeho mu buzima bwakongerera ibyago, cyangwa tugatanga n'indi miti mu gihe wabaye expose kuri virusi, yenda wijombye, yenda wakoresheje ibindi bikoresho bikomeretsa, nazo n'iyo miti ishobora kugufasha kuba utakwandura virusi itera sida. Izindi serivisi rero dutanga harimo izo gutanga imiti ku muntu umaze kugaragaza ko afite virusi itera sida, nubwo imiti igabanya ubukana, kandi hakabamo na serivisi zijyanye na mental health support cyangwa n'ubundi buryo bwo kuba counseling support, yo kuba twafasha yenda kwigisha umuntu ukeneye serivisi zo kwirinda, cyangwa kwigisha umuntu wagaragaye ko afite virusi itera sida kugira ngo wenda abashe kwiyakira, abasheho kuguma ku miti neza.
Turaza kubigarukaho ku buryo burambuye muri kiganiro, turacyafite akanya. Nk'uko rero ikiganiro ari icy'abakunzi b'Ijwi rya Amerika kugira ngo babaze basobanuze ibyo bifuza kurushaho kumenya cyangwa se banabarize n'abandi hari abatabasha kutugeraho ku murongo wa telefone kubera impamvu zitandukanye, nagira ngo tubahe umwanya, duhe umwanya ababashije kubona umurongo nka Marcel, nagira ngo nguhe ijambo. Wiriwe neza.
Wiriwe neza, ndabasuhuje kandi murakoze kumpa kanya. Mbanze kandi nshimire Bazile ikuze, n'umugore nkunda cyane, ntabwo ndamubona ariko sinzi impamvu mukunda, yanamusuhuje cyane, kabisa ndamusuhuje cyane.
Yego, arakumva.
Yego, hanyuma rero mfite utubazo tugufiya ariko dushobora kuba twinshi, nka tune cyangwa dutanu.
Nta kibazo, ube hafi rwose, rihaba n'utundi tubaze.
Yego. Imiti igiye gutangira gukoreshwa izarinda kwandura virusi itera SIDA ku kigero kingana iki? Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri, izakoreshwa ku bantu bose kuva ku ruhinja, uwo bashobora kuyiterwa, hari imyaka runaka iterwa, ni imiti ishobora guterwa rimwe mu buzima nk'uko abantu bafata urukingo? Icyo ni ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya gatatu, nimaze kugaragaza imibare y'abandura virusi itera SIDA buri mwaka kandi nanone mugaragaje uburyo leta yashyizeho bwo gutanga udukingirizo, gusiramura imiti igabanya ubwandu bw'agakoko gatera SIDA mu mubiri, iyo miti yose igatangwa ku buntu kandi igatangirwa ku bigo nderabuzima ndetse n'amavuriro yigenga ariko mukorana nayo. None iriya mibare mwagaragaje ko bigaragara ko kiri myinshi kandi leta yarashoyemo amafaranga menshi kugira ngo abantu babone ku buntu iriya miti ishobora gutuma abantu batandura, ni abantu bagira itegeko ryo kujya kuyifata bakishyura mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, mubona hakiri n'isoni, nasobanura n'uko uburyo leta yakoze ibyo bintu ariko n'iyi mibare y'aba bantu bandura ikaba ikingana kuri iri. Hanyuma icyo nshaka gusorezaho, ubu bukangurambaga cyangwa se imiti igiye gutangira gukoreshwa, hari abantu tuvuga ngo bafite ibyago byinshi byo kwandura virusi itera SIDA, nk'uko iyo hadutse indwara yindi isanzwe nk'ibyorezo bitumaga n'iminsi, hari ukuntu iyo habonetse umuti ubanza guterwa abakora muri serivisi zo kwa muganga kuko ari bo baba barabonana n'abarwayi. Uyu muti ho uzahera kuri bande? Ni umuti umuntu ashobora kujya kuri centre de sante cyangwa se ku hopitali uwo ari we wese atishaka, wa muti umeze gutya na gutya bakaba gutera nta yandi mananiza, uzasaba mituwere, ni kuwishyura 100%, bizagenda bite? Nibyo bibazo nari mfite kugira ngo muze kunsobanurira. Murakoze.
Urakoze cyane Marcel. Reka muganga gusobanurire rero. Dr. Ikuzo, Marcel aragaruka ku muti ariko ndibaza ko hari abashobora kuba badafiteho amakuru ku bijyanye n'uwo muti, avuga ati umuti mushya ugiye gukoreshwa, mwabanza mugasobanura yenda uwo muti uwo ari wo, akamaro kawo, hanyuma mukamusubiza kuri ibibazo bye bitandukanye abajije.
Murakoze Marcel, nawe arakoze ku bibazo abajije. Yenda mbanje gusobanura uwo muti tuzanye, nubwo twebwe ari nkaho aribwo tugiye gutangira gukoresha, ariko ni umuti umaze igihe, ntabwo ari umuti uje vuba kuko hari ibindi bihugu byari byaratangiye kuwukoresha mbese no muri Afurika. Ni umuti ubundi twita pre exposure prophylaxis, ni umuti dutanga ku bantu batarandura virusi itera SIDA ariko babayeho mu buzima bushobora kubongerera ibyago, nk'uko nabivuze yenda arimo abakora umwuga w'uburaya, harimo abaryamana bahuje ibitsina cyangwa nk'abantu babanye nka kupuri banye, umwe afite virusi itera SIDA undi atayifite, tukaha uwo utayifite kugira ngo abe atakwandura. Ntabwo rero wenda nk'abantu muri iyi minsi bakomeje kubyitiranya, ntabwo ari urukingo rwa virusi itera SIDA kuko urukingo rwo ntarwo, ahubwo ni umuti ushobora kunywa. Mu gihe uri kunywa nibwo ufite ubwo bwirinzi, iyo wahagaritse kuwukoresha ubwo bwirinzi burahagarara. Twari dusanzwe dufite uwo dukoresha ariko w'ibinini, aho wafataga ikinini kimwe buri munsi, ariko kuri ubu ngubu uje ari inyongera kuko uzaba ari urushinge, ari umuti tugutera mu mutsi, ari umuti tugutera ukaba wawuterwa rimwe mu mezi abiri. Urumva ko bikuraho bya binini wari bunywe bigera kuri 60 muri ayo mezi abiri, byasimburwa n'urwo rushinge rumwe utewe muri ayo mezi abiri. Ni ukuvuga ngo umuti uje kwiyongera kuri serivisi twatangaga, ntabwo ari urukingo, abantu babyumve neza. yenda kukindi yarabajije ngo ese uturinda ku kigero kingana gute. Uturinda byibuze ku kigero kiri hejuru ya 90%, ntabwo ari 100%. Ku bushakashatsi bwose bwakozwe kuri uwo muti, ni umuti ushobora kurinda umuntu wawufashe nk'uko muganga yawumwandikiye akawufata neza, wamurinda ku kigero kiri hejuru ya 90%. Abantu rero tuzaba turi gutagetinga duhereza uwo muti, yenda ndumva aricyo kibazo cya kabiri yabajije, ariko ndakijyanira hamwe n'icya kane. Uko yavuga ngo iyo hari icyorezo duhera kubafite ibyago byinshi byo kwandura kurusha abandi. Kuri ubu rero kuri virusi itera SIDA itandukanye na biriya byorezo bindi, kuko ntabwo ni icyorezo ushobora kwirinda ku giti cyawe, ntabwo ari cya cyorezo kivuga ngo niba mvuye umuntu ufite virusi itera SIDA ngo nanjye ndafite ibyago byo kuyandura. Oya, ntabwo bihuriye. Niyo mpamvu mu bantu ba mbere dutagatinga bazafata uwo muti abaganga batarimo, kuko abaganga ntabwo ubuzima babamo bubongerera ibyago byo kuba kwandura virusi itera SIDA, ahubwo ni bya byiciro n'ubundi byari bisanzwe bifata uwo nguwo w'ibinini. Ari byo nabivuze haruguru, abakora umwuga w'uburaya, abaryama n'abahuje ibitsina, muri couple umwe afite virusi itera SIDA undi atayifite, abo ngabo nibyo byiciro tuzaheraho nk'uko muri programme n'ubundi bari basanzwe bafata uwo muti w'ibinini. Ubwo hari ikindi kibazo cya gatatu nanone yarabajije, kuki tukigira abandura virusi itera SIDA kandi harashyizweho ingamba nyinshi zo kuyirwanya. Nk'uko nigeze kubikomozaho, harimo abantu bacyitinya bwo kujya kwaka izo serivisi, bakaba bagatinya kujya kwipimisha ngo barebe uko bahagaze, cyangwa mo kimwe cyane cyane nk'urubyiruko, kuko ariho muri iyi minsi tubona hari ubwandu bushya bwinshi, ugasanga ntabwo bitabira izo serivisi, kimwe bitewe n'uko nta makuru make bafite kuri virusi itera SIDA, cyangwa n'imyitwarire bafite yenda idahwitse, aho usanga urubyiruko rwinshi rugendera mu bigare, rimwe banywa inzoga basinze, ugasanga bitumye bajya mu bikorwa by'imibonano mpuzabitsina idakingiye. Ni muri ibyo bibazo bimwe na bimwe tujya dufite, ariyo mpamvu twongera ubukangurambaga kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa ko virusi itera SIDA igihari, kandi nta muti nta rukingo kandi nica, ariko tukagerageza no kubasobanurira ni gute ushobora kuyirinda, ni gute wabona serivisi. Bigenda bigira impact nubwo tukigira abantu bandura virusi itera SIDA, ariko iyo ugereranyije n'imyaka yatambutse harimo intambwe igaragara, ariko ubukangurambaga no kwigisha ni ibintu byo guhozaho kugira ngo n'abawundi babyibagiwe twongere tumukangure amenye ko icyorezo kigihari kandi kitwugarije. Ndakeka yenda ibibazo yari yaje ngerageje kubisubizaho, ariko yenda ari ikindi ntasubijeho yakongera akatubwira nacyo nagisubiza.
Yego, murakoze. Ndumva mubishubije, sinzi niba agihari ngo atubwire niba yanyuzwe, ubwo turaza kongera kumuha umwanya niba hari ikindi kibazo yaba afite. Bambwiye ku buhanga bw'ibyuma, bambwiye ko hatakiri ku murongo, ariko niba dukurikiye ashobora kuza kubaza niba hari ikindi kibazo asigaranye. N'undi wese kandi wifuza kubaza aduhe nomero turamuha umwanya. Si ikibazo cy'umuntu ku giti cye, umuntu yavuga ngo ni ikibazo cye kimureba, ariko ashobora kuba ari n'ikibazo cya mugenzi wawe. Ndibaza ko uyu ari umwanya kugira ngo tubashe gusobanukirwaho, cyane cyane iyo tubonye impuguke ziza kuduhugura. Reka twakire Augustin. Uranyumva?
Hello?
Oui,
hello, ndabumva.
Yego, yego. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ni ikibazo.
Sinirirwa mbabaza aho muherereye, ni mushaka murahavuga. Muherereye nta kibazo.
Ndi Bujumbura mu Burundi, mutanga SIDA.
Yego.
Twanda irangije ugiste nkabaza. Umuntu yamaze kwandura arashobora gukirwa ntasibe kwandanya agira virusi nini ya mu mubiri wiwe ikagabana. Ikibazo cyane naho gihagaze ku muntu cyangwa naho umuntu ataragwara SIDA arashobora gukingwa ntizo mufate. Ibibazo byanjye ni ibyo bibiri.
Harimo atari yarwara cyangwa se yararwaye,
yararwaye hanyuma bakamuha imiti igashobora gupfunguka agabana, cyangwa ataragwara arashobora gukingwa ntayigware naho yohura n'uyigwaye.
kandi yararwaye reka tumuhe umwanya ubwo agusubize washaka kongera gusobanura sawa reka tumuhe umwanya Dr. Basile
Bote ba numvise neza yarabaje niba umuntu wenda ufite virusi itera sida ashobora gufata imiti yenda akagabanya ubukana bwa virusi itera sida sinzi niba ari uko yarabajije ku kibazo cya mbere
mu byo numvise ari urukingo uyu muti umuntu atanga niba ushobora kuba watuma umuntu atarwara hanyuma yararwaye ashobora kuterwa cyangwa se awutewe hari ikintu bishobora kumufasha kuba gukira cyangwa kugabanya virusi niba nabyumvise neza
iyo ufashe ngo bisaba ukomeze ugufata uko nababwiye ugufata rimwe mu mezi abiri kugira ngo ubashe kubwirinze bwuzuye uko nabigaragaje muri ku kigero kiri hejuru 90% y'uko ni umuti ukomeza gufata mu gihe ugifite ibyo byago byo kuba wakwandura ariko iyo uhagaritse bwa bwirinze nabwo burahagarara ariko mu gihe uri kuwukoresha uwufata nta kibazo ubwirinze bugumaho wakurinda kwandura virusi itera sida iyo wamaze kwandura virusi itera sida ntabwo uyu muti uba ukigufitiye akamaro kuko ni umuti duha abatarandura virusi itera sida ahubwo icyo gihe uhita ujya ku yindi miti aho dutanga imiti itatu iri kombine yo kugufasha noneho kuba wagabanya ubukana mbese imiti yagenewe umuntu ufite virusi itera sida ahangaha iyo amaze kwandura virusi itera sida ntabwo uyu muti uba ukigufitiye akamaro ahubwo icyo gihe uhita ujya mu bijyanye no kuvurwa bisanzwe bakaguha imiti yagenwe yo kugabanya ubukana bwa virusi itera sida mu maraso y'umuntu
ubwo birumvikana ko uyu muti n'uw'abantu batari bandura
yego ni umuti wagenewe abantu batarandura virusi itera sida
yego Augustin uracyari ku murongo ndabizi ko mu Burundi
none
urumva usobanukiwe cyangwa hari ikibazo gisigaye
ndasobanukiwe ko uwo muti rero ufasha abantu batarandura urumva banduye ntibarimo
bafata iyindi muganga arabivuze ko hari iyindi miti babashyiraho urakoze cyane nawe twakire noneho Siriro
muraho neza
muraho Siriro
yego n'umutumirwa ndamusuhuje
yego arakumva
ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza ibibazo nari mfite ni bibiri ikibazo cya mbere kiragira kiti ubundi sida ko bavuga ngo naga koko gatera sida ubundi sida ni iki ubundi sida ni iki nk'umuntu ushobora kubyumva gutyo twumva ngo uriya muntu yanduye virusi itera sida ariko ubundi abakera twajya bamwe bavuga ngo uriya muntu arwaye sida abandi ngo yanduye virusi itera sida umuntu urwaye sida ni uwuhe wanduye virusi itera sida ni uwuhe ikindi nagira ngo wenda mbe nabaza kera turi abanyeshuri twajyaga tugira za club anti sida ugasanga turi kwigamo duhimba imikino ijyanye no kwirinda virusi itera sida ariko ubu ngubu ibyo bintu ntabwo bikibaho icyo byaba byaragenze bite kubona yuko ubukangurambaga mu rubyiruko mu bijyanye n'indirimbo n'amakinamico ko ibyo bintu bitakibaho byagenze bite ikindi kibazo nagira ngo mbaze ni ikijyanye
ntacyo buretse reka abanza abagusubiza ibyo ngibyo hanyuma ubwo urakibuka
ndabangumye ku murongo
ugume hafi bwo uraza kukibuka ukibaze muganga Basile mwaba mumusubije kuri ibyo bibazo bye
ya ubwo yabajije ibibazo bibiri harimo ikijyanye no gutandukanya sida na virusi itera sida hamwe n'ikijyanye yenda n'amaclub anti-sida yenda mpereye ku cya mbere arakoze kubaza iki kibazo kuko abantu benshi bakunda kubyitiranya iyo tuvuze HIV cyangwa VIH ibyo abantu bakunda kuvuga iyo niyo ya virusi itera sida ubundi iyo niyo yita virusi mu magambo arambuye ni human immunodeficiency virus iyo niyo virusi igenda ikaza igatera sida. Tuvuze ngo umuntu arwaye sida ni hahandi umuntu ari mu bitaro arwaye indwara z'ibyuririzi, mbese ya virusi yamuciye intege ari mu bitaro. Icyo gihe tuvuga ko umuntu arwaye sida. Ariko iyo tuvuze ngo umuntu afite virusi itera sida, ni igihe yageze mu maraso vya virusi ariko wowe ukaba nta kibazo ufite mu mubiri wawe, nta kibazo kindi kirimo, icyo gihe nibwo tuvuga ko ufite virusi itera sida utarwaye. Ni nayo mpamvu uzasanga mu ntego dufite iyo tuvuze ngo mu 2030 tuzaba twaranduye sida, ari ukurandura sida, ntabwo ari uko tuzaba twabonye umuti wo kuvura HIV, ahubwo tuzaba twabonye tuzaba twavuye abantu ku buryo nta muntu uzaba ugaragaza ibyuririzi biturutse kuri iyo VIH. Bivuze ngo nta muntu uzaba urwaye sida dufite, ariko tuzaba dufite abantu bafite virusi itera sida mu mubiri wabo. Ni ukuvuga muri ubwo buryo nuko twabitandukanya, ukamenya ko HIV ni ya virusi izagutera sida. Mu gihe rero none tuvuga ko urwaye sida, ni igihe uzaba uri kugaragaza ibyuririzi umubiri watangiye gucika intege. Ku bijyanye rero na
ubukangurambaga za kreba antisida,
kreba antisida yego ni kimwe mu cyuho cyagaragaye dufite ku bijyanye n'uko kreba antisida zakoraga. Hari nayo mpamvu ubu ngubu si kreba antisida gusa twari dufite, n'ibigo by'urubyiruko bikora neza, ariko kuri ubu ngubu turi kugerageza kubibyutsa kugira ngo dutagetinge rwa rubyiruko rugaragaza ko rufite ibyago byinshi byo kwandura virusi itera sida. Ni muri urwo rwego rero haba ku bigo byita urubyiruko biba ku turere, turi kubyongerera ubushobozi ku buryo ubukangurambaga bwacaga muri ibyo bigo ariho bwaca. Kandi nanone tukareba tugakorana na minisiteri ya education kugira ngo turebe ko za club antisida zakongera zikabyukirizwa ingufu. Si ibyo gusa, no mu masomo yigishwa mu somo ryigisha imyororokere naho twagerageje gushyiramo component ibijyanye na virusi itera sida kugira ngo ba banyeshuri biga iryo somo babashe gusobanukirwa sida ni iki, yandura ite, yakwirindwa ite, ni gute wakwitwara mu gihe ufite virusi itera sida. So ni ingufu rero turi kugenda twongeramo mu bijyanye n'ubukangurambaga kugira ngo urubyiruko rwongere rusobanukirwe ibijyanye na virusi itera sida.
Reka twakire Eric Cyrille, turaza kugarukaho mu kanya niba ikibazo cyawe wakibutse. Hanyuma Eric wakibutse ngaho kibaze
none nagira ngo mbaze nk'ubwo bwirinzi nyine nkabye ibibazo Marcel yarabajije, ariko se nk'abo bantu baba bashobora kuba baryamana n'abo bahuje ibitsina cyangwa se bakora umwuga w'uburaya, ubwitabire bwabo ko akenshi rimwe na rimwe ibyo bishobora kuba bikorwa ari nk'uburyo bw'ibanga, iyo serivisi bayihererwa hehe? Ese babasha kuba bayitabira cyane ko ari n'igihe n'utwo dukingirizo kutubona bishobora kuba binabagora? Sinzi ngo utwo dukingirizo bashobora kuba badutangira hehe hatari nko kuri wenda nko kuri Centre de Sante. Ikindi nagira ngo mbaze, bigize kuvuga yuko hari igihe hari urukingo ruri guteganywa ushobora kuzajya ruzasimbura ibinini aba bana n'ubwandu bajyaga bakoresha byabafashaga, noneho bakaba bazajya bahabwa wenda urukingo rushobora kuba rwamara nk'amezi 3 cyangwa 6. Ese uwo mushinga wo ugeze hehe? Ese iki gikorwa cyo cyaba cyaratangiye gukorwa? Byari byo ngibyo, murakoze.
Reka ubwo abanza gusubiza hanyuma twakire Eric ube wihanganye. Dr. Bazil.
Okay, arakoze kuri icyo kibazo abajije. Nk'uko yarabikomojeho, yego mu byo dukora dufite programu by'umwihariko igenewe abakora umwuga w'uburaya cyangwa abaryamana bahuje ibitsina. Irahari kandi ubwitabire bugenda bugaragara, kuko iyo turebye tuba dufite bose hamwe dufite abarenga 30,000 muri programme dukurikirana mu bya hafi. Urumva ko barahari kandi tugenda tubabona, kandi n'abakora ku bigo nderabuzima batanga izo serivisi bagira amahugurwa ahoraho yo kumenya ku buryo bashobora, niba bakiriye umuntu akababwira ko akora umwuga w'uburaya bamwakira bate,
ni muhe buryo mbese bakoresha kugira ngo bamwakire be bampa serivisi akeneye. Nubwo ubwitabire butaraba ijana ku ijana nuko tubyifuza, ariko turabakurikirana turabazi, kandi dukorana n'abafatanyabikorwa batandukanye noneho bo bakorera muri kominote mw'imbere, aho bo bagerageza no kubashakisha bakababona, bakabageza kuri centre de sante bakababona izo serivisi zitandukanye. Yego, birumvikana ntabwo kwitinya byahita bivaho bitewe n'uko yenda muri sosiyete yacu tutaraba yenda imyumvire y'abantu igiye itandukanye kuri iyo population, ariko intambwe yatewe irahari kandi turacyakomeza, ntabwo twigeze tuduhoka, kuko niba tumaze gusettinga programme ibitaho nuko tuba tubiteganya kandi biri murongo mwiza twishimira. Ijyanye rero nuko babona izo condom, ntabwo condom zitangirwaho honyine ku bigo nderabuzima, hari n'amakioske dufite agera mu gihugu agera ku 10 ushobora kuboneraho condom ku buntu, kandi amakioske akora saa 24 kuri 28. Ahandi nizo zishobora gutangirwa mu ibyo twita tuba twakoze outreach tukajya ku ma hotspot aho dushobora guhura n'aba bakora uwo mwuga w'uburaya cyangwa abaryamana bahuje ibitsina kugira ngo babashe kuba babona izo condom, n'izindi zitangirwa mu mabutike ku biciro byo hasi cyangwa no mu supermarché cyangwa farumasi zigenga, hose condom wazibona bitewe n'uburyo wowe uba ushaka kuyibonamo. Niba yenda ufite amafaranga yo kuba washaka kujya muri izo farumasi cyangwa supermarché, ariko iyo udafite ubushobozi ushobora kujya kuri izo condom kioske cyangwa ukaba wajya ku kigo nderabuzima. Ku bijyanye rero n'umuti yakomojeho, nakomeje kubigarukaho nagari urukingo. Hemenye abantu bumva ngo urushinge bakahita bumva ko ari urukingo, ariko ntabwo ari urukingo. Ni umuti usanzwe ibyari bisanzwe byari ibinini, ikinini umuntu yanywaga cya buri munsi kuba ufite virusi itera SIDA kugira kimugabanyiriza ubukana, ariko hari n'imiti yaje ubu ngubu bashobora kugutera kugira ngo ikinini ukaba wakwitera aho kujya mu icyo kinini mbese ukaba wafata urwo rushinge, ariko umuti uri muri urwo rushinge ni kimwe nk'undi uri mu binini. Ntabwo rero nko mu Rwanda twari twatangira kuwukoresha, nubwo biri muri gahunda yuko dushaka kuzawuzana, ariko mu Rwanda kuri ubu ngubu ntabwo turatangira gukoresha urwo rushinge, turi gukoresha ibinini nk'ibisanzwe.
Uwo muti uravuga ngo kuwitera umuntu arawitera kimwe nuko bitera abarwayi ba diabete bitera insuline cyangwa ajya kwa muganga?
Ku miti yose ijyanye no kugabanya ubukana bwa virusi itera SIDA yose iyo miti niza, nubwo tutarayizana ariko izajya bari ukuyitererwa kwa muganga. Ibinini nibyo dutanga ukaba wabitwara, ariko ibijyanye n'urushinge ho wazagira ufatira kwa muganga, kuko atari urushinge rwa buri munsi, ari periode runaka amezi atandatu cyangwa atatu bitewe n'uko umuti uzaba waje tuzadufite ubwoko bwawo, ariko ni ukuzageza gufatira urushinge kwa muganga.
Dusubire ku murongo wa telefone, twibutsa n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko iyi ari radio yabo, ni ikiganiro muri Isanga, ikiganiro cyo kuwa gatatu dufatanyiriza hamwe kubungabunga ubuzima, dusobanuza impuguke mu bijyanye n'ubuzima. Twakire Eric, wiriwe neza?
Niriwe neza.
Wakoze kutwihanganira, nezere ko waruteze amatwi ukaba wumvise n'ibisobanuro bya muganga, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo.
Murakoze cyane, nubwo naje mpinzeho gatoya, ariko nagira ngo manze nshimire Ijwi rya Amerika, nanashimira igitekerezo mwafashe kugira ngo mugezeho abantu ibijyanye n'uyu muti. Haba nagira ngo nshimire na muganga by'umwihariko, ariko mbazamo n'ikibazo kimwe cyangwa se mbariza abandi. Uwo muti birumvikana ko uje kurwanya SIDA muri rusange, ariko hanze ahangaha urubyiruko rwinshi cyane ntabwo rugikoresha agakingirizo. Aho tugenda tuganira mu maduka aho batugurishiriza, usanga bakubwira ati ntabwo abantu bakibwitabira, ntabwo abantu bakibugura, mbese abana barirekuye, ugasanga nyine basa n'abafite nk'iyo virusi itera SIDA. Ese kugira ngo nizihe mbaraga bazakoresha kugira ngo babwire urwo rubyiruko ruze kwa muganga noneho babashe kwiteza uwo muti? Kuko bizabasaba ko umuntu agomba kuba afite iyo virusi itera sida kugira ngo abe yaterwa uwo muti. So kugira ngo ubwire urubyiruko rero ruzi ko rufite iyo virusi itera sida hanyuma ubone kurutera wa muti, nabyo urumva bizasaba izindi mbaraga. Kereka nk'umuntu mukuru w'ino ushobora kumva inyungu zirimo akavuga ati reka nijyane kwa muganga mfite ubwandu ndebe ukuntu naterwa uyu muti kugira ngo mbashe kugumaho mu basirikare bajye bafite imbaraga.
Uwo muti ariko sorry Eric, umuganga yavuze ko uwo muti bawutera abatari bagira abatari barwara bandura kugira ngo babarinde kwandura bana bafite ibyago biri hejuru byo kuba bakwandura. Arabwira kubwira yego komeza.
Hanyuma ibijyanye n'imyaka bemerewe kuba batangira kuwuteraho, nacyo nagira ngo mukidusubize kumva hari abana bari batoya, hari abantu bamaze kuba ari bakuru cyane wenda barengeje imyaka 70, nacyo urumva ni ikintu cy'ingenzi nagira ngo nsobanukirwe.
Muganga Bazira nasubiza Eric.
Okay, Eric arakoze ku bibazo abaje, ariko wenda nabanza wenda nkamusobanuraho gatoya kugira ngo tubyumve kimwe tugendere mu murongo umwe. Umuti navuze tugiye gutangira gukoresha ni uwo nguwo kurinda abadafite virusi itera sida. Uwo nguwo ushobora gufata ufite virusi itera sida, ntabwo turatangira nta n'ubwo wenda wenda nawugarukaho cyane kuko ntituratangira kuwukoresha, biri muri gahunda ariko ntituratangira kuwukoresha.
Tuzawugarukaho mwawutangiye.
N'uwo kunganira ibinini byari bisanzweho byafashaga abantu kuba bakwirinda kwandura kugira ubwandu bushya bwa virusi itera sida. Icyo rero twe dukora mu zindi programme zose nyine, iyo twufite ubwo buryo bushyashya buje bwo kunganira ubwari busanzwe bwo kwirinda virusi itera sida, ni ubukangurambaga bwimbitse kandi tugerageza kugera kuri buri wese kugira ngo tubamenyeshe ko iyo gahunda ihari. Noneho uwo dusanze koko ari muri ya kategori tugomba kuwutangamo tukawutanga. Si wo wonyine, si bwo bwirinzi buhari nk'uko yabivuze, n'ubwo urubyiruko rudakoresha agakingirizo uko byakagombye, ariko nako kari mu buryo bumwe dutanga bwo kwirinda virusi itera sida. Uburyo bwo ni bwinshi, ahubwo nuko urwo rushinge cyangwa umuti tuzadutanga mu rushinge uje kunganira uburyo bwari busanzwe. Nta kindi kidasanzwe wenda tuzakora ni ugutanga ubukangurambaga bujyanye n'uwo muti cyangwa n'izindi serivisi nk'uko twari dusanzwe tubitanga, kugira ngo wenda abantu barusheho kubyitabira. Yego, byagiye bigaragara ko yenda urubyiruko cyane cyane cyangwa wenda n'abo bakora umwuga w'uburaya badakoresha agakingirizo uko byakagombye, niyo mpamvu nyine haba haje uwo muti wa binini cyangwa urushinge wo kunganira abatabashije kuba bakoresha agakingirizo. Ikindi yarabajije kwari kumenya ngo ni iyihe myaka. Twebwe kuri ubu ngubu imyaka twagenderagaho tuzajya tuyiha abafite hejuru y'imyaka 18, nibo bazajya baba bari gufata uwo muti.
Twibutse abatwumva ko iyi hari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, ikiganiro muri Isanga cyerekeye ubuzima cyo kuri buri wa gatatu. Sinzi niba Eric akiri ku murongo, akaba hari ikibazo yabasigaranye kugira ngo tukomeze. Eric uracyahari?
Ndacyahari.
Yego, hari ikibazo wari usigaranye kugira ngo tuguhe umwanya kirangize nacyo?
Ndimo ndumva nubwo ahantu ndi bisa n'ibiri gucika. Ubwo nabisobanukiye kuko nayo naje ntinze, maze gusobanukirwa kuriya muti uzajya uterwa abantu badafite virusi itera sida.
Yego,
akabazo kandi gato, ubuse uramutse umuntu afite iyo sida we akaba yawiteza, we hari icyo bishobora kuba byamufasha?
Afite virusi itera sida,
afite virusi itera sida we akaba yawuterwa, hari icyo byamufasha?
Ntabwo bawumutera, reka nubwo mvugiye
muganga,
kuko ugenewe
mbere yo guterwa bagomba kubanza kugupima bakabona kugutera umuti.
Reka nguhe muganga kwibwirira.
Nkuko wari ubivuze, icya mbere dukora iyo tugiye kureba niba koko uri guhabwa umuti wo kurinda virusi itera sida, ni ukubanza tugakora ikizamini tukareba ko nta virusi itera sida ufite. Iyo dusanga ufite virusi itera sida, icyo gihe tuhita tukujyana muri serivisi zishinzwe gutanga imiti ku bafite virusi itera sida kugira ngo utangire wongere ubwirinzi bw'umubiri cyangwa wongere ugabanye ubukana bwa virusi itera sida. Iyo dusanze rero nta virusi itera sida ufite, nibwo tureba izindi kriteri tugenderaho kugira ngo babafate uwo muti, noneho tukaba twaguhereza uwo muti. Mbese tuha abantu batarandura virusi itera sida.
Murakoze cyane.
Urakoze nawe Eric.
Okay.
Muganga Ikuzo, hari abakomeje kutwandikira kuri kuri Facebook iki kibazo cy'ubukangurambaga, ubanza hazakenerwa kurushaho gushyiramo ingufu, ubanza za krebantiside bwo nuko mwazigarura. Hari nuko uyu wari no mu Burundi Alex Kwizera aravuze ngo naherukaga kumva ijambo sida mbere ya COVID, umva ko hashize igihe, sinzi niba nabandi nabo hari abatari bayiherutse, ubwo sinzi icyo mwaza kumubwira. Ariko hari na Fabrice Ntunzwe n'Imana, uyu nawe agomba kuba ari mu Burundi cyangwa ari umurundi, yumvise ko hari umuti, uyu muti uzaterwa abantu buri mezi abiri ufasha kutandura virusi itera sida, aravuga ngo haha, ngubu noneho ngo ibintu bigiye guhuhuka, abakinnyi bagiye gutangura kujya mu kibuga atacu binona, batanarinze no kwambara amagodiyo. Urumva birasa arasa nkaho avuga ko kubafasha kutandura byaba ari kubashumura, kugira ngo none bavuge ati ntacyo nikanga. Mwababwira icyo abantu batekereza gutyo?
Icyo twabwira abantu batekereza gutyo, uyu muti tuzanye babyumve neza, nubwo ari urushinge ariko n'ubundi twe dusanzwe dufite ibinini bikora nkaho, nuwo kukurinda virusi itera sida ariko ntabwo wakurinda izindi ndwara zandurira mu myanya ndangagitsina, nta nubwo zanakurinda gusama cyangwa gutera inda utabiteguye. So babyumve neza rero ko kuwukoresha yego bikongereye amahirwe yo kutandura virusi itera sida, ariko ibindi byose wahurira nabyo mu mibonano mpuzabitsina idakingiye byose wahura nabyo, ntacyo uhinduraho. So niyo mpamvu rero dukangurira abantu kumva ko ni uburyo bundi bwiyongera mu kudufasha kutandura virusi itera sida, ariko tunatekereza ko n'ubundi bwirinzi bwagakwiye gukoreshwa, niba ukoze imibonano mpuzabitsina ugakora imibonano mpuzabitsina ikingiye kugira ngo wirinde kuba watera inda cyangwa wasama inda utabiteguye cyangwa kuba wakwandura n'izindi ndwara zitari virusi itera sida.
Ku murongo wa telefone hari Elakim, ariko bambwiye ko telefone yicitse, ubwo abe hafi bongere bamuhamagare hanyuma tumuhe ijambo. Muri aka kanya dufite Freeman, uranyumva?
Karame, ndabumva neza. Gatanu kuri gatanu.
Nuko uratwumvira hagana hehe?
Nitwa Freeman wanene, nanjye nimerewe nitwa Kimironko.
Yego.
Nanjye ndabanje kubasuhuza ndetse nanashimira uwo mutumirwa mwadutumiye bose, mukomeze baha umugisha. Noneho ikibazo cyane nagira ngo mbaze nti, kumva numva abantu benshi bagenda bivugisha ati inkingo nyinshi ziri guterwa muri ino minsi ni izo kugerageza, batari kuzigerageza ntabwo zari zatangiye gukoreshwa neza. Ese baba babanje kumenya nimba nta ngaruka byazagera ku bantu, kuko hari igihe uterwa wenda nk'inkingo ukazumva nyuma abantu ngo batangiye kuzajya bakuramo inda umugore yatwita inda ikavamo, cyangwa se ugasanga imihango irahagaze. Ese iyo gahunda yo nta ngaruka baba barasanze zihari ku buryo wenda umuturage yazayigenderamo? Murakoze cyane, murakaramo, kandi dukomeje gushimira n'abayobozi bacu kuko batwita gatondo kuri gatanu. Ni Freeman Wanene iwabo wabiza, amahoro amahoro.
Yego, amahoro nawe, urakoze cyane. Muganga Ikuzo, ni mugire icyo mubwira Freeman.
Ya icyo namubwira nuko ntabwo uwo muti uje mu igeragezwa. Igeragezwa ryarabaye, ni umuti batangiye kuwukora muri 2007, hacaho ibihe byo kuwugerageza n'iki byose birarangira,
ishami ry'ubuzima rero WHO ya mu 2022 nibwo ryatanze uburenganzira bw'uko abantu bakoresha ku muti wakoreshwa. So kuri iki gihe rero ntabwo ari u Rwanda rwa mbere rugiye gukoresha uwo muti, ni umuti wari usanzwe ukoreshwa. Kuba natwe rero tugiye kujya mu bihugu byawukoresha nta kibazo, ntabwo ari umuti uje mu igeragezwa, ni umuti ugiye mu igeragezwa, byose byararangiye, ni umuti ukoreshwa nta kibazo.
Ni umuti wo gufasha abantu kutandura virusi itera sida, ariko si urukingo nk'uko mwabisobanuye.
Ntabwo ari urukingo.
Yego. Mu kanya mwari muvuze nyine ko hari umuntu afatwa ibipimo mbere yo kugira ngo abe yahabwa urwo rushinge. Ibipimo bigaragaza ko umuntu yaba yaranduye mu gihe kingana iki, tuvuge umuntu yakoze imibonano mpuza bitsina akaza abasanga kugira ngo yenda akubise agatima kuri iyi ndwara, akavuga ati reka mbanze ndebe uko mpagaze, kandi numvise ko hari serivisi runaka, yaza abagana mwamupima igipimo, ibipimo byagaragaza ko yaba yaranduye cyangwa ataranduye mu gihe kingana iki?
Ubundi ku busanzwe turi gukora turi gupima ibyo bipimo ku muntu kiyo utangiza imiti, habaho n'ikiganiro tugirana n'uje kwipimisha, kuko tuvuga ko byibuze iyo umaze igihe kiri hejuru, kuko teste dukoresha hano mu Rwanda kuri ubu ngubu zishobora kubona virusi itera sida mu mubiri w'umuntu mu gihe ayimaranye iminsi igera kuri 14, ni ukuvuga ngo ni ibyumweru 2. Ubwo rero iyo turi kuganira n'uwo muntu tumubaza niba atarakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, cyangwa ataragize n'ibindi bintu bishobora kuba byaramwongereye ibyago byo kwandura virusi itera sida mu gihe kingana byibuze n'ibyumweru 2. Iyo dusanze yaragize yarakoze imyenda imibonano mpuzabitsina idakingiye muri ibyo byumweru 2, tumugira inama y'uko yagaruka hashize ibyumweru 2 kugira ngo tumenye ko cya gipimo dufashe tukizere ko uwo muntu nta virusi itera sida afite. Urumva niba dufite igipimo gishobora kubibona imaze ibyumweru 2, niyo mpamvu tugira n'icyo kiganiro kugira ngo tube tuzi neza ko ibisubizo tubonye koko ari ibyo kuri.
Hanyuma ibipimo mufite ni ibipima amaraso cyangwa ni ibipima uburyo bwo bavuga bwo gupima mu kanwa amacandwe?
Biriya byo gupima mu kanwa ni self test, test wakwikorera uri iwawe mu rugo. Twebwe kwa muganga ni ugufata amaraso bisanzwe tukagupima.
Ibyo nabyo birahari, si uwabikenera cyangwa byifuje yabibona cyangwa ntabyo muratangira gukoresha
byo kwipima? Kuri ubu ngubu dufite test 2 zitandukanye dukoresha kandi ziboneka haba ku isoko cyangwa ku bigo nderabuzima byacu. Ushobora uburyo bumwe ni ugukoresha amacandwe yo mu kanwa twita oraquick. Ushobora gukoresha amacandwe yo mu kanwa ukipima ukamenya uko uhagaze. Hari n'indi test nayo ushobora gukoresha noneho amaraso ariko nayo ukipima. Ibyo byose iyo ubikoresheje waba uri mu rugo cyangwa uri ahandi ukabona yenda ubonye nk'igisubizo kiri negatifu kiba ari negatifu, ariko iyo ubonye igisubizo kigaragaza ko ufite virusi itera sida tukugira inama yo kuza kwa muganga noneho tugapimisha bwa buryo bwo kwa muganga kugira ngo twemeze neza koko ndi ufite virusi itera sida.
Noneho mu bijyanye reka twakire undi mu twakira undi mukunzi w'ijwi rya Amerika. Ntabwo numvise neza izina rye, sinzi niba ari David. Uranyumva?
Yego ndabumva. Yego ndabumva cyane.
Yego ninde?
Nitwa Sende Devi.
Sende Devi.
Nkaba merereye Kigali hano i Remera muri Gasabo. Preze byinshi mwabibajije, ariko nashaka kubaza muganga ese urwo rushinge umuntu amaze kurufata byasabye kingana iki kugira ngo wenda abe yakongera gukora imibonano, se mu gihe umuntu aba akimara kurufata ntabwo yakandura? Ikindi cya kabiri, se ruzarufatirwa he, ruzajya rugurwa gute? nimbari serivisi y'ubuntu sinzi ese umuntu ufite sida we ntabwo yemerewe kurukoresha ni ku muntu muzima ese umuntu arukoresheje rufite garanti y'igihe kingana iki murakoze kugira ngo wenda tubare imyaka amezi atandatu ushobora kuba ruri gukora mu mubiri mu mwaka cyangwa se umuntu arufata rimwe bikaba birangiye.
Sinzi niba wakurikiye ikiganiro cyangwa niba ugifatiyemo hagati, hari byinshi yari yasobanuye urebye ibyo yari yabisubije, ariko reka muho umwanya akubwire. Ibyiza ni uko twagendera ku murongo umwe tukaba twese tujyanye amakuru angana, uretse gato ihangane agusubize muganga.
Arakoze ku kibazo abajije, yenda nahera ku nkuko nabivuze hari abantu ruzaba ruba rugenewe, ntabwo ari urukingo ntabwo ari urukingo kuko byavugaga ko urukingo nirwo duha abantu bose, ni umuti duha abantu batarandura virusi itera sida kugira ngo ubafashe kuba batakwandura virusi itera sida. Uzaba ugenewe abantu baba mu byago mu buzima bubongerera ibyago byo kuba kwandura virusi itera sida, so ntabwo ari umuti uzaba ugenewe buri muntu. Aho uzajya utangirwa rero ni ku bigo nderabuzima, ariko kuri ubu tuzaba dutangiriye ku bigo nderabuzima hano bibiri Kigali tuzahitamo. Noneho nitumara kubona ko hari umuti yenda abantu bari gukoresha bawishimiye nta kibazo bawugizeho, tube twawujyana no ku bindi bigo nderabuzima ukazajya utangirwa ku bigo nderabuzima, kandi nk'uko yari abibajije nta kiguzi kiriho cyo kuwufata. Uzajya utangirwa ubuntu nk'uko dutanga izindi serivisi zose zo kurwanya virusi itera sida ku buntu. Ikindi yarabajije ngo iyo ufashe ni ryari utangira gukora mu mubiri, ubundi ni hagati y'iminsi 5 n'irindwi uturebeye igihe wafashe urushinge rwa mbere. Iyo ufashe niba urufashe uno munsi bivuze ko nyuma y'iminsi 7 nibwo umubiri wawe warangije kugira ubwo bwirinzi. Uramutse ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye n'umuntu ufite virusi itera sida mbere y'iyo minsi 7 ushobora kuba wakwandura virusi itera sida. Ku kijyanye n'inshuro niba ari rimwe mu buzima ufata, ntabwo ari rimwe nk'uko nabivuze, ntabwo ari urukingo, ni umuti ufata rimwe mu mezi 2. Iyo uhagaritse ubwo umenya ko utakifite bwa bwirinzi, ni umuti wo guhora ufata. Iyo ruza kuba ari urukingo baraguha tena tumufata rimwe tukarekeraho, ariko ni umuti ugomba guhora ufata, ugafata dozi imwe muri buri mezi 2. Ayo mezi 2 wafashemo doze niyo uba ufitemo ubwirinzi, iyo birarenze utongeye ngo ufate indi doze icyo gihe bwa bwirinzi buba bwatangiye kuvaho, bivuze ngo icyo gihe ushobora kuba kwandura virusi itera sida.
Nk'uko mwakomeje kubivuga, nta muti nta n'urukingo.
Yego, ibyo nibyo rwose.
Hanyuma usanga OMS imibare ya OMS igaragaza ko mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ariho sida yiganje, byabiterwa n'iki? Ubukangurambaga budakorwa bihagije, na mikoro, n'iki cyaba kibitera?
Ahanini urebye ni amikoro, kuko ntabwo yenda mu bihugu byose ariko ushobora kugenda ukabona izo serivisi yenda bikoroheye, ariko akenshi usanga yenda tubuze ange drive na mikoro usanga atera ibyo bihugu kuba bitarwanya virusi itera sida. Ikindi ni ibijyanye n'imyumvire, ese ubumenyi abaturage bacu bafite kuri virusi itera sida baba bahagaze gute, nabyo ugasanga nayo ni imbogamizi. Ikindi nanone ni uko ya mikoro noneho hagaruka mu baturage, ugasanga harimo abishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye cyangwa mu zindi ngeso zishobora kubongerera ibyago byo kwandura virusi itera sida bitewe n'uko bari gushakamo amikoro bitewe n'uko nta mikoro bafite. Ibyo byose rero usanga biri bishingiye ku mikoro, haba amikoro yenda igihugu cyaba gifite mu kuba cyashyira imbaraga nyinshi cyangwa amafaranga menshi mu kurwanya virusi itera sida, cyangwa amikoro ushobora gusanga mu baturage mu gihe
ubuzima bubayeho basaba amikoro y'igihe hejuru kandi adahari ugasanga yenda bisanzwe muri ubwo buzima bushobora kongerera ibyago byo kwandura virusi itera SIDA.
Reka ngaruke gatoya ku bijyanye n'udukingirizo. Hari mu biganiro twagiye dukora, hari abagiye bavuga ko udukingirizo tutaboneka, bamwe ngo hari utuba dutoya cyangwa tunini ntitubakwire, aho kuvuga ko aho batubona ku buntu. Hari kiyosike mwatubwiraga abantu bashobora kudufatiraho, hari abavuga ko bamwe bagira isoni cyangwa se kudatinyuka kubasha kujya kudufata, bibaza niba hari ukuntu batubona mu ibanga ahantu imashini yenda yaba ituma badufata ubwabo nta wundi muntu umenye ko umuntu agafashe. Ubu harimo gukorwa iki kugira ngo nk'abo bantu bafite icyo kibazo cyo kuvuga ati nta dukingirizo tukibona kandi ku buntu babashe kuba batubona, cyane ko nk'uko mwabivuze bigaragara ko urubyiruko rutitabira cyane izo gahunda zo kwirinda?
Tugerageza ku ibyo bibazo biravugwa, ariko yenda mpereye ku ibijyanye n'ubuhangakingirizo gato cyangwa iki kagira icyo twita ibipimo biri standard bidufatiraho, nibyo n'ahandi hose dupima, ariko ndumva twebwe nk'ano mu gihugu ntarumva umuntu abantu bafite ibyo bibazo ku buryo yenda umuntu yazavuga ngo reka turebe koko niba icyo kibazo gihari. Yenda ngarutse ku buryo gashobora kuboneka, nk'uko nabivuze hari uburyo bwinshi gashobora kubonekamo, ariko muri ubwo buryo harimo gusaba amafaranga, harimo ubwo buntu, hakabamo n'amafaranga ntangana, kuko nk'iyo turebye udukingirizo wenda dutangirwa muri mu ma supermarket cyangwa muri farumasi zigenga usanga ibiciro yenda biri hejuru, hamwe gashobora no kugera mu 10,000, ariko iyo turebye mu dukingirizo dushobora gutangwa mu mabutike ayasanzwe acuruza ibicuruzwa bisanzwe ushobora kukabona ku mafaranga atarenze 500, ubwo ni udukingirizo wenda 4 ku mafaranga atarenze 500. Kandi rero iyo dukeneye ku buntu hari abafatanyabikorwa tugira bagenda badutanga bitewe n'aho bakorera, utundi ushobora kudusanga ku bigo nderabuzima, ikigo nderabuzima cyose wajyaho cyangwa ikigo gitanga serivisi zo kwa muganga, utwo dukingirizo watubona kandi ku buntu. Ahandi ni kiyosike, nk'uko nabivuze dufite kiyosike nyinshi ziri hano muri Kigali, aho dufite kiyosike zigera muri 6 muri Kigali, tukagira 2 muri Rubavu, indi imwe tukayigira Rusizi, indi tukayigira Ihuye. Aho niho yenda ushobora kubabonera udukingirizo bitewe n'uko n'ubushobozi ufite, naho ngaho ushobora kubonera agakingirizo.
Dr. Bazile Ikuzo, nagira ngo ngushimire cyane kuri ikiganiro uhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Ibisobanuro mwatanze rwose ni ingirakamaro. Ubwo nibifuza ko tuongera kuganira bazatubwira ibibazo byaba bisigaye nabyo twongere tubicoce, ariko mu masegonda asigaye nagira ngo muhe impamba abari badukurikiye cyangwa se abazumva iki kiganiro nyuma mu masegonda makeya dusoza.
Yenda ubutumwa naha bari bakurikiye kino kiganiro nuko nkuko duhora tubikangurira abanyarwanda muri rusange, nuko intambwe ya mbere yo kugira ngo wirinde nuko ugomba kwanza ukamenya uko uhagaze. Iyo umaze kumenya uko uhagaze nibwo umenya umwanzuro wo gufata, wasanga waranduye kugana serivisi zitanga imiti, wasanga utarandura ukarushaho gukazaho ingamba. Ikindi nuko kurwanya virusi itera SIDA abantu ntibabiharire Minisiteri y'Ubuzima muri rusange, ahubwo buri wese yumve ko ari inshingano ze, yaba umubyeyi mu kwigisha abana cyangwa mwarimu ku ishuri cyangwa n'undi wese yumve ko ari inshingano ze mu kurwanya virusi itera SIDA, kandi dukomeze twirinde akato gahabwa abafite virusi itera SIDA. Makofi.
Murakoze cyane. Ni muganga Bazile Ikuzo, ni umuyobozi w'agashami gashinzwe kurwanya SIDA mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC. turamushimiye cyane kuri ikiganiro. Ndabashimira namwe habari badukurikiye, ababajije ibibazo aho bari baherereye hose, n'abatabashije kubaza ariko mwakuri iki kiganiro. Mwakoze cyane ku buhanga bw'ibyuma. Hari Ari Santos yarafatanije na Nadia Taha, naho kuri mikro nari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mukomeze rero kugubwa neza, mukurikirana ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Tubifurize mwese ubuzima buzira umuze.